dup 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 dum be dum be dum dum be dum be dum dum be dum be dum 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 be dum be dum dum be dum be dum dum be dum be dum 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 I know so well well calleth you dum be dum be dum 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 ah calleth you ah that's how it is. Dooby dooby dup dup 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 dum be dum be dum dum be dum be dum dum be dum be dum 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 be dum be dum dum be dum be dum dum be dum be dum 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 I know so well well calleth you dum be dum be dum 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 dum calleth you that's how it is dum 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 wah 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 dum 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 and I've been waiting for this so long so long so long waiting to sing this song this song this song this song calleth you cometh I wah wah dum 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 wah and I've been waiting for this so long so long so long waiting to sing this song this song this song this song calleth you cometh I wah wah